my boy.
To be on the beat.
Kipindi najisaka, wali kunja wakabana sijepata. Lipopita wali kacha, wakutaka pesa zao tulepata. Lokali mendo midi ya mata. Rest in peace my dear mama. Big man now money don't matter. Ukiji kombeza kombeza na kumata. Shout out to my haters. Mlu kunja pindi sinaga pesa. Mlini dupa ila sikusema. Nisili kupa mpaka luna make papers. Oh yeah, what goes along comes along. Usizalao mtu kisa hana. Wengine tumelelewa na single maza. Usiwai kuhukumu we uliza kwa.
I'm a champion, 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 champion.
I'm a champion, I'm a champion, champion.
Mini champion, 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 champion.
Mini champion, mini champion, champion. Zilo kilo mino mishina. Mbona kila kitu changu mulidisina. Sikuweka moyoni hayo mabifuna. Hata pale mlipotupia gathikina. My business proposana. Mbona mlimpa yule Mr. Poisonous. Nilika chumbani, nikilia chumbani. Nikiwaza siku moja shike zangu mani. Sijikina wala sisemina. Utaneta ni mwisho mwaka jana. Sitaki mambo mengi kujuana. My money na de-escalate. Woje pita nlipo pita so we can relate. Usizalao mtu kisa hana. Wengine tumelelewa na single maza. Usiwai kuhukumu we uliza kwa.
I'm a champion, 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 champion.
I'm a champion, I'm a champion, champion.
Mini champion, 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 champion.
Mini champion, mini champion, champion.
I'm a champion.